Tegeza ngo bukenuzi bwongedde okukonzibwa omuwendo ogw'omusolo okuŋŋanyizibwa munda mu ggwanga n'ekisannyalaza enkulaakulana ya Uganda okutwalira awamu. Akyuka Palamenti ak'ebyenfuna ab'eggwanga eggulu kaasinkanye abakulu mu kitongole ekiwuza CURA n'ekizuulibwa nti omusolo oguva ku bintu ebiyingira munda mu ggwanga nga biva ebweru mungi nnyo okusinga ogusoloozebwa mu mirimu egy'omunda mu ggwanga kano kabonyero kabi eri enkulaakulana y'eggwanga lyonna. Minisitule mbezo byensimbi Henry Musasi zategeeza nti abantu abakukusa amagendo abatannaba kuwandiisa bizinesi zaabwe kusobola kuzirondoola n'obutayambako bakola mirimu mu bya misolo kinafuya enkunganya y'emisolo munda mu ggwanga. Musasi agamba nti Palamenti esanye okwongera okuvujjirira ekitongole ekiwooza kinyweze n'okuzibwa emiwaatwa mubadde muyita gyandibadde emisolo tusobole okugaziya eggwanika ly'ensi Uganda. Kati yali ku kamishina w'ekitongole ekiwooza CURA kati nga mubaka w'eshima mu Palamenti Dickens Kateshumbwa ategeezezza nti alinakuwa magezi omusolo ogutali gwa butereevu gulina okwongerwako amaanyi Uganda lw'enaasobola okugaziya ensawo omugenda ennyingiza ey'omunda mu ggwanga.
Nakuba mu indirect tax ate indirect tax eyo nyingi yali VAT tinobwabeera mwana wo agenze n'agula raiben n'anywa raiben aba asasula omusolo indirectly kubanga eriko ki VAT. So ekibuuzo kiri nti tuli rede tutya kulaba nti buli muntu yenna onaafunye sente mu PDM n'akola amagoba n'agenda mu bbaala n'anywa ekyana ana contributing omusolo tuli ready kulaba tutya nti twateekawo enteekateeka eraba nti expanding a tax base mu indirect tax.